Lero tiwake Tuli mwibanga Tiwazile Yeayo pao Tikagwe Mazo I sweet Tumetaga Maita wangi
Yeah.